Basa kulutime, basa mnastime Abatu mbagambe, teli kumala hunde Omene ya balumbi, baka kukesa hunde Zibini nasa sunde, denge tena kaunde Nazina neka zende, ndai mkamugude Ndai mkamuzude, mtuku mzude Stepping on the dance floor, nizina kumpele Eshita kwa la sende, techi kwa la densi Mbade na kayingila, wesanza wapele Wole tebade hape, na inga batikute Abuye inga kitute, mtate wone chiki Omenge ya sasude Katime, katime Katime, nabwe chukie ntoli Katime, katime Katime, nabwe chukie Katime, katime Katime, nabwe chukie Jesus Christ, tone uke mbaisiko Aya nita rapi, ne rapi mtaisiko Swipe it up, kendo Tunura mmaso, tiwa isa wote Tokuwa mbongo Fasa dana bule, ama shiria sokuseko Nyingia onekano, elama nyinga zako Bule tuna he, ganzo masoda Like soda, hot like katana, smell like banana, super six, I'm a rapping performer, like a transformer, tears in a corner, pull the corner, push the volume band. Katime, 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 now it's the end of it, katime, 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 now it's the end. Katime, 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 now it's the end.
By Mr. Swag Kapata Diuja Bia Likopita Shady Rory Rory What's that game? Ba
Katime 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 Nawe Tiki Lentoli Katime 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 Nawe Tiki Katime 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 Nawe Tiki
Shady Jayo